Ngakahlukani besithanda ukushintshelana ngempahla uthena masuhamba ngobuthola abangcono wazuhamba nejezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami. I hate to let you go, but I have to. I feel like there's a piece of me that left with you. Angayiphathi nje yothando lwethu. That's why I chose to write a track nokukhalela abafowethu. We had some good times together, thanks boo. From the bottom of my heart I'm grateful. Cause bungiphethe kahle till the devil came through. Honestly speaking, yo, bengikuthanda fethu. I guess we were never meant to be like we imagined it would be. I guess we were never meant to be like we imagined it would be. Like ABC, like JNB, like on TV. But you and me, baby, baby. Elumbu is elitches lami. Uyakhumbu singakahlukani besithanda ukushintshelana ngempahla uthena masuhamba ngobuthola abangcono wazuhamba nejezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami. Ubusika obuseduze, obuseduze, ngiyagodola. Ubusika obuseduze. 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 Uyakhumbula singakahlukani besithanda ukushintshelana ngempahla uthena masuhamba ngobuthola abangcono wazuhamba nejezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami. Besithanda ukushintshelana ngempahla uthena masuhamba ngobuthola abangcono wazuhamba nejezi lami baby baby tell ungibuyisele ijezi lami baby.